abachala tubagamba banyi musirize entamu nebye muyina okunywa bye bino wammanga senga bidete tuyamba bana bafe bafune ku mazi teri mukazi atalina mazi lwa kuba nabami bafa abamu temumanyi ganonya namwe mukuba zino zimangwenu mukuberidi eyo gemulageye wale myale eyo teri yo kiriyo aha oba kitegedde
1 2 3 4 5 6 7 aha
kaka inolwe kitwagalo tuyambe tigwo muchalo bagwo mwami omunadelo muchala anyweki bampera bana
kwa mwana wawala kera ku macho tumbe ku buserabo bwo mara kufumba buserabo kunyo konga moto we busigala wa muteke walinga muoze okubenga macho kwa pobule bulinyeta we kuluma kwata chikope checho busera chokokula chi
tobonywa mu
ikigenda kuyamba nyo olunaku lubelenga ekisepiti kyekyo wafumbye ekyobusera kikoze eki kiweddemu naye mwana mwali omusanga nga olunaku lulabuta nyondo watana ku mazzi
nkiraba
atabanya amazzi tasobodde kuteeka obusera obwo bw'oba olabanga kiyitiridde nnyo waliwo nabali ku famire sijogerera bubi naye tulina okwetereza kera ku macyo gambe nti olwaleero nti jo nanyodde ku busera nti kati kanfune ku keeyeeyo akeeyeeyo kano kankayenge bwe mmala okukayenga nsobola okunywamu ebikopo byange ngebi
ngabisatu
awo kijja kuba kikuyambako nnyo omwami wo lwanajja bw'ati naabanga lwatema atema mu ntobazi buli lwatema atema ku kiyira ogenda kubanga omutaddemu obunkenke munye ku bongo singa bongo yayina ekigundi kyakola ennyo omukyala waakutuusa bongo bongo mulungi nnyo abakyala basinga oba obufunye ku lutungotungo olwo
ngaoluaha loyogera ku ekyo
olutungotungo olufune
nawe tali mukyalo tukomire tulukube abaami ennaku zino munnanga abedda be bali abedda abedda omukyala bwe yabeeranga n'amazzi bwe gatyo bagambanga alina kikulukuto nga bakunoonyeza ddagala ate ng'ebedda bewasanga mawanga ku mawanga muteeso ku muteeso mukyoli ku mukyoli mulugwala ku mulugwala mululu ku mululuulu mudinka ku mudinka naye kati byakyuka osanga omusoga nga wasizawo embalala naye dda omwana bwe bamusanganga naddala nga baganda ne bamusanganaga amazzi mangi nga bakiyita kirwadde bakiyitanga kirwadde kye bayita ekyalaalo nga bagamba muwalawo omulenzi akubira senga namugasenga nti wandizzeeko keeneeka n'akyala waliwo obuzibu wandizzeeyoko ne tulaba bw'atuuka nga omugamba mune muwalawo nkoyo okwanika omufaliso buli lunaku amasuuka abeera ayoza mukazi wange n'omufaliso yalwala ekyalaalo abedda bakiyitanga kiki kirwadde naye kati ebyennaku zino munnanga abaami ge basinga okukola ki
omwami ayagala nnyo akeerenga ku makya buli kaseera abeerenga oyanika ku mufaliso
naye ate mulimu n'abamu munnanga abatagaagala
nga yakulirawa
munnanga naakugamba simulayibizawo mpuliranga kapenywa amata nsimulayo amazzi ago sigeetaaga abaami munnanga gyebali si bonna ate maama bw'ofunanga oyo mwebazenga manya nti simutambuze omanyanga nti omwami wo simutambuze ebintu byonna biyiga buyizi ate yandibanga tanalya ku bantu balina mazzi ago
munangezi waliwo n'abaami benawulira abaana bobuwala nga bandoopera nsanga munanga zenakeera ku maco mamange yandage kukola nembako kyenekoledde era abaana bange baweera abalongo mbalina webali naye amazima kaka namugulu omwami wange yaŋambye embuneyo yetalitegeera nakola byakininga mulimu.